waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato radio s b s faahfaahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysta barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s .com.au xariijin soomaali marka madaxda gobollada loogu yeero kambara si ay ula shiraan ra-iisul wasaaraha inta badan waa kulamo khilaaf iyo kala qaybsanaan oo ay harayso laakiin markay noqoto mawduuca la dagaalanka argagixisada hogaamiyaashu waa kuwa midaysan iyadoo sii galaysa shirka golayaasha austreeliya oo sidoo kale loo yaqaan coag brimiyaaryadda gobolka new south wales gladys brechiglian ayaa sheegtay in loo baahan yahay in lagu midoobo shuruucda la dagaalanka argagixisada gobolladu heshiis ayay ku yihiin arrintan aad baana ugu faraxsanahay in dhammaan gobolladu ay muujiyeen inay soo gaarayaan oo ku dayanayaan halkaa gobolka new south wales ay ka joogto markay noqoto nidaamka damaanadda lagu siiyo dadka maxaabiista ee dembiyada argagixisada loo haysto gobolkeeda waa new south wales ayaa ah gobolka khatarta ugu weyn uu uga imaan karo dhacdooyinka argagixiso laakiin qaybaha kale ee dalka oo aan khatar saas iyagu qabin ayaa garowsan dhibaatada gobolka new south wales iyo kuwa la midka wasiirka koowaad ee northern territory michael gunner ayaa sheegay inay arrin qaran tahay arrintani inkastoo annaga reer northern territory aysan nagu dhicin falal argagixiso haddana waxaan garowsannahay awooddeennu inay ku xiran tahay hadba sida aannu u caawino kuweenna dhibku haysto marka waxaan garowsannahay inaannu u midowno sidaannu wax uga qaban lahayn madaxda kale ee gobollada ayaa caddeeyey isla arrintaas intay ku sugnaayeen kambara madaxda ayaa saxiixay qorshayaal cusub oo adag oo ay ku jiraan tallaabo booliska lagu siinayo awood ay dadka looga shakiyo argagixisada lagu sii hayn karo iyagoo aan wax dacwa lagu soo oogin muddo ilaa laba asbuuca new south wales ayaa hadda gobolka keliya ee 14 cashood dadka hayn karta halka gobollada kale ay ogol yihiin oo keliya hal asbuuc iyo wax ka yar ra-iisul wasaaraha ayaa sheegay inuu jiri doono nidaam sharciyeed oo dusha ka ilaalinaya go'aamo noocaas oo kale ah sida in maxkamadii go'aankaasi ay goyso
with terrorist offences, with terrorist incidents, the police have to move to disrupt them.
Waa sharci muhiim ah sidaad ogtihiin dembiyada argagixisada iyo dhacdooyinka argagixisada booliisku waa inay tallaabo degdega qaadaan si ay u joojiyaan falkaasi si ka degdeg badan sida ay caadiyan u baaraan dembiyada kale marka waa lagama maarmaan in dadka la xiray la hayo ilaa inta caddeymaha laga aruurinayo gobollada ayaa sidoo kale ku heshiiyey inay siiyaan dowladda federaalka sawirada laysimada gawaarida si loogu kaydiyo xarun qaran iyo in la isticmaalo qalabka lagu garto qofka wejigiisa si taasi uga caawisa baa la yiri in la bartilmaameedsado ama la helo dadka laga shakisan yahay marka ay marayaan goobaha dadweynaha queensland ayaa codsatay in qorshahan uu diyaar noqdo ka hor cayaaraha barwaaqo sooranka oo ay martigelin doonto gold coast ee abriil sannadka soo socda kuwo kale sida maamulayaasha xarumaha waaweyn ee shoobin sentarada loo yaqaano iyo garoomada isboortiyada ayaa sidoo kale loo ogolaan doonaa inay isticmaalaan xaruntan lagu kaydinayo sawirada iyo macluumaadka laysanada waddanka oo dhan laakiin waa inay ogolaansho iyo dulka ilaalin ay ka helaan hay-adaha dowladda federaalka madaxa golo dhanka shuruucda ee austreeliya fiona macleod ayaa walaac ka qabta awoodda ay dadka kombyuutarada u dhaca ay ugu dhici karaan macluumaadkan iyo in tartiib tartiib loo dhaawaca bay tiri xorriyadda dadka ee madaniga ah
So you might have applied for a driver's license and suddenly that driver's license photograph is to be shared with law enforcement agencies across different states and territories and commonwealth agencies.
Waxaad codsatay laysan gaari markaas ayaa sawirkii laga qaaday waxaa lala wadaagay hay-adaha sharci fulinta gobollada kale iyo kuwa dowladda federaalka marka inaan ogolaanshaha lagu weydiin waa arrin aanu ka walaacsannahay sababtoo ah macluumaadka qofka gaarku u leeyahay waa wax aan aad uga taxadarno dalkan austreeliya waxaannu aragnay 10 sano ee lasoo dhaafay shuruuc badan oo booliska awood dheeraada lagu siinayo iyadoo aysan jirin wax dusha kala socda taasina waxay wiiqaysaa xuquuqda shacabka ee Australia. Laakiin madaxda gobolada ayaa sheegay inay taasi tahay wax la lumin karo si shacabka ammaankooda loo ilaaliyo. Premierka gobolka Victoria Daniel Andrews ayaa sheegay inay noqon doonto wax aan la cafin karin haddaysan madaxdu tallaabo qaadin iyadoo ay jirto, buu yiri, tiknoolojiyad cusub oo la isticmaali karo.
Some people have the luxury of being able to have that notional debate. Those of us in positions of leadership do not have that luxury. We are called to act and we are called.
Dadka qaar way awoodaan inay dood aragtiyo kala duwan yeeshaan, laakiin inteena xilka haysa ma lihin fursadahaas inaannu talaabo qaadno ayaa laga doonaya. Waxaana laga rabaa inaan isbeddel sameyno si hay'adaheena ammaanka aanu u siino wax kasta oo ay u baahan yihiin si ay shacabka Australia ammaankooda u ilaaliyaan. Waana taas waxa maanta shirkan COWAG ay samaysay. Ra'iisul Wasaare Malcolm Turnbull ayaa sheegay in macluumaadka la aruurinayo uu haddaba jiro, laakiin hadda ay hay'adaha federaalka ku qaadanayso ilaa asbuuc inay ka helaan dhigooda gobolada.
These are all available to law enforcement agencies now and have been for many years, if not for generations. But what we've not been doing is accessing them in a modern 21st century.
Macluumaadkaas hadaba way haystaan dhammaan hay'adaha sharci fulintu, waqti dheerna sidaas ayay ahayd. Laakiin maynan soo gaarsiin qarniga 21-aad. Ma aha inay qaadato 7 maalmood in qof haybtiisa la ogaado ama la helo sawirka qof la raadinayo. Waa in la sameeyo hawshaas iyadoo aan wax dhiba laga la kulmin.
Waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha SBS toos u dhegaysa barnaamijka habeenada Arbacada iyo Jimcada 10 fiidnimo, ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo SBS Radio app. Booqo sbs.com.au/somali.